Nimutaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nitugera mu birori bya nyagasani azaduhanagura amarira yose, tuzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze. Nimukamere bagaragu ba nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nimutwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza.